studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedibe jamwali modo den gone bete altinere noka hedide lewru fevrier tane 2021 yamda jena jabburi ka silimaaji sappo e joyi Ousmane Niali buldo kabaruji do Mamadi Keita to boggi jande do M5RFP holiti meddi mudun e laamu Mali handen o kawrital le kawrital be gadi kenyan fedde calaninonde ibekande wi laami be handen be gattana hakkilo ko mbi golla e kaldal gadangal fa jam hebe gadangal to aljeto wara jo ministre en darato kaseni yaso conseil national de transition altinere handan moktar wa noto lande himbe CNP le balde tati tiagal ko holit aniya ko farnama o himbe Niger ana gondono wata kenyan subade hore joleedi keso o wata dido bo hore joleedi Mohamed Bazoum mo parti PNDS lamibe dubi sapo joni e kirdudo lamu Mohamed Ousmane TDR tanji podo dirta yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mo heda studio tamani Fête mouvement 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5RFP holti ana sali wadede ko wiya fu e yow yawnugol golleji kaldal ngal biangal fa jam hebengal horebe fedde de kolliti dun alan kanyen le ko ngadi kawrital palais de la culture do bamako do e wi mabbe lam hakundeji o ana lam hakundeji andado hucci wala do tuugi dum woni yaltugol mabbe aran dewul do ni M5RFP illa lam ibika o sami fa be durna fam kaden Mamadou Sama Seyko
ñande ala nogo e go oliru février yimbe le hobbe M5RFP njehi to pal la culture yalla woytade e wi mabbe no transition jogori lamu o mijo M5RFP na hani yettede mijo imno walidi e hakilo am ko M5 woni jati ko hasindina ko faati fi e do kabaru neddo leedi ndi wadante o do imagara hebi torra jati sabbi min wonde hakilo bandirabe am rewbe torrabe be sabbi wultama wiide herbul cuudi di jogitoto min dum imike salanaade kala woni jibu jawdi kambar dum jingana M5 wi ardibe M5 imadara fusugol CNT dero mum nanama to cour supreme horebe holti mette mabbe fawde e wayde sharia e jibu jawdi honno ele ko jabbi e wi mabbe maitre mohamed ali bachili yo neddo fedde lulirnde comité stratégique M5RFP M5RFP jabanta kala ko woni wayde jukugo fawde kala ngadobe e jibu jawdi lat sodi sababu sada leedi ndi M5 na salani hunchangol hore no yawiri tarku aljendu M5RFP na sali golle bundo mo transition o wondi be anda fi do be jarata ndedo majer M5 wadi li alhali holitingul hejo humaningo ngutangul hore golleji transition to tundro hakilaji do talkurundu fuddan nyande altenere no gadi le fevrier 2021 yeso yimbe CNTB
sakirabe andondi kabaru fodo mbaye bodde de do bembe andede do hello Facebook et Twitter tiagal ko anniya gouvernement o golleji ko watta holita aljumaare jabbenende horjo ministre e moktar wana daroto kasen yeso gubal CNT altiner hande o facintinambe anniya golle o wi o wadan o farde dum wadde honjotobe ana lanundira hono horjo gouvernement wadirta ko wi wadan dun sini yoga holiti wide no premier ministre o haldini ana holi hore mudun yoga be kolati wide gouvernement o ladon gouvernement lam hakundeji o ko hani hunjande hore ko han hunjande hore ko yaawi ko buri wembude himbe hono ngurdam himbe mali beydata yaarude yeso Mamadou Sama Seyko
hinnaade no yawiri ko buri fuf fasindinade dum won ko holliti Oulimatou Sow horojo fedde kafu e wi mako hejongo holliti premier ministre o natidi gollede ana tidi limba hunchenede hore e transition on dulla wide en gondi mursude wattuji on dulla wide gese chumama dabaji danguje chutali nangade wakat jono somaji dun mati kado tidalla ko hulbine kabaro fuf tama dum timman joni lamu ko be transition be na hani hinnaade golleji de no yawiri so dun dum beedan tidude
encore plus grave
non ko non dun nande politinke lugotodo balan jakite faysu mo jabani ko tonga le talkurundu anda fufono dum wawata hunchinede hore le watu transition o
faut pas en fait
ana fi dabareji di bawdamu dun wala hunchina hore sona dun no nyinge tan jogitato hen yo hejo humaningo gurma jogido dubi joy manda mi hore kay kabar mu dun na wimbika kanko premier ministre Moktar Wana mema fi hala wattuji dibi sartana denno sikki wala hala mu dun wartan mi sikiti sanne so ngo hejo no wawi gollede le debbi sappo ejetti ibn humsar neddo cnt an hani kedordan fa hande pelital yobe kolo talkuru ndu premier ministre o holliti yakla am minen kay so boy tan bacintina ele ndu talkuru minen yibbe cnt be men darri jati e darde amen dranade leedi ndi jogi hono dido tellaaji wota ga figol lede libi sappo e jetti bangal go hejo golle kay ko hewi facintina ma be mbere fuf mi wala mi tajuri dun no dum huncinta hore nyande altinere nde yeso yimbe cnt be moktor han hani tinnaade sanne yela hultinde kala ko tonga e leetal kundu na waaw jaati gollede leebi sappo e jettidi
ko yaata himbe noko yon nanga caggal ko consul general mali le france hipa aljumar jabbenende ministere mali ko wonbe sel hokki o kabaru e wi gollerde nde di masibaji ngadi bonanda kake sanne do mobe o nokkude hewbe barminama fa a joni e wi ministere nde o golle wadi caggal ko horebe ba horebe hewbe bale mali ko be wonbe france ngadi noddango laabi kewde wadde masibaji sabe ana chali jumondirgol hakunde kartal nina e passeport biometrique wate dida bo hore juleedi to niger to wadi kenyan ko buri bibbe niger million jeddo noddano wotude sabe noddano wotude subade hakunde mamed bazoum mo parti pnds lamibe ko yata dubbe sapo joni e kirdudo lamu mohammed ousmane mo parti rdr chandi wote o wadiri le jam e dejjedo wonno ko himbe niger kolliti wiide nafa homo o wote joganibe gollidido ame gondoto niger to ralayatu sumana mo istijo kalanguto nyameto holliti en nafa wote hore juleedi jogani leedi niger ndi wattu joni o mamadou samaseko
joni woni goo bo gila leedi niger fuddi demokrasi wattu 1990 e lontondiral lamu ko be wadire bangal demokrasi wattu wuteji député en e kanyen subagol président mo premier tour mo wada nyande nogo e jeddi lewru décembre 2020 ngotobe be hinnike dun no e le deejere honnotobe le leedi ndi e caggal leedi ndi fuf njetti dum ka non caggal humpitingol jabuuji wotede wonande seni balle politinkobe hewbe neldi saria talki woytango yalla wuteji le nokkuji yogaji leedi ndi na sammine kurkon sunal holti wiide dido talki di funcionali hore kala ko hasindina so bangal wuteji deuxième tour nyande ala noga ko leur février honjotobe holti wiide yo funcina hore le biroji wutede denagu tabagul hakkeji tomonto en e jabande jabuji njaltuji dido wuteji di yo fedde humanida wuteji fiya dabare jabade no yawiri kala tiallaji di tagete le dido wuteji di dum won ko hebani sijo tamani reylatu sumana musjo kalangu
sekirabe holitano mo wiyede wuteji di ngadri le jam e dejere ka min kebe nande le nokkube noddirta region to Tillaberi to be mbi masiba wadi ton le nyaloma kenyen o himbe jaddon keddeged woni gollobe commission electoral national independente no taton e mubben dum barmi le demugo cagal ko nabbi do bombore fodore ana wodina ko neddo latto fu ko windana sini yoga ana jabbini dun yoga be kolotiwide alla fodanta ko tagado mun fay goto wadde ko boni hedde dinankobe hakkilma be ana sedi do fodore hedde chrétien yoga be jabbay yalla fodore ana wodi fiobe turabi kolotiwide neddo ana wawi waylitinde fodore mudon anni ko maryam mayga hebini en do kabar mudon do faccitango mi e seta sidibe sini a tinne ke himbe yogabe a fama ana jabeni fodore
fodore yo huni ko handa holade sabdin sa holike nimbini wawi wadde menga e miro dan fodore gongano sabdin fe goto wawa yihude dada ko fodna neddo le gurnal mudum huni fuk alla fodi dum hebete de fe goto wawa hadde fodore
retard la kabaru fodore hakkilaji himbe ana cedi do mudum le adnaru ndu watti yoga ananane e tuba kobe warde adnaru tawde hodere mu ana dare hono don ana wi le bamaraabe do hodere makko dareke wi andibe fina tawa fodore tewtata ko neddo latto be kolitiwide jabbinimbe fodore yo himbe gondimbe dina amadou jaje sango o kumini do fina tawa
gal neddo na han tawede watta hakkile kulliji goddi do won ko himbe andebe hunde ben faccintinda sabde himbe dinan kobe ko heewi jabta halde hala fodore do natken dina aslama ko yo natken dina balebe yo ko heefu jabta halde hala fodore sabde kambe benen mila fodore jungo alla woni sabde kayungo hebeta gurgal bingile adama de goppe holliti wile fina tawa balebe goppe ana jeewa fodore mu en yogabe do ana holli da wi fodore ana wawi weltede hokki misali wi yugabe ana wawi weltede dub mudum e likki
ngo hakkilo o gorko komin do fina tawa amadou jaje sango ana du leedina alislamé sorte jati won pawido do fodore dum woni ko alhasan ba andin do dina alislamé holiti wide
fodore yo bawde alla tan sabdina le dina alla kan fe goto wawa andude ko woni fodore goddo sabdina alla tan ko andi dum ga yugabe ana wawi holiti ban labi goddi dum tawede fodore ka ana wodi jati de dina alla kan holita homo fe darorgam mudum ka e golle mudum
leedina diina chrétien en prêtre en yogabe collectivité wana ko hebi neddo fu woni ko fodana mon fu wara adnar wonko Allah hokki don mon fu kanyun daronto dum fa wada ko yidi père hayo mo centre fois et rencontre
meden mila Allah ko tagge fe da meden le bobde mudum ko hollitidu kanko Allah mawdo on caga sa tagama teddina hore mada nafa suudu baba sabdina Allah hokki wonno fu andal gonga dum wala ta gurgal meden ga hollitunde bi huuna fu heewti mada le gurgal mada yo batta Allah suudu wala ko holni sanne
tawen e limmo be cede kanyo hakkile mu ben collectivité neddo kanyo watta ko fodana e wi Adama Tarawari andirte do foronto timo gondo segu fadum lato kana ngada sadakaaji
yogabe holliti wi sa yeto balebe yahatimia pere wa handema kulle ko heewi le kodoraje mada goddi majibe halata sadagaaji mudun sa ittidun an hasigina Allah ko tewto hebandu feso hebda million fa heewi wala fugo nafata sabde dabaaji Allah tagidi ina wata fe goto wara dinno ga ko buri selude hende sadagaaji ana way walda to monde le gurnal mudun
ana wi watti yoga neddo kanyum watta ko latto ko lati fu goto goto e medde mon fu ana yidi warde adnaaro tawe hodre mudun ana dari sekrabe kabaruji covid-19 alankanya noga ego o lewru fevrier ndu kanan ko be doktoro en collectivité himbe jaddon wobbe woni be nyaw o nangi njoyon cantanaama goto jiwi ko na le leedi meden di warde handen himbe ujinaaji jetton e temedde no chapan en jeno en jeno woni be nangi santanaabe ujinaaji jeegon e temedde do chapan de jeno e jetton iwbe temeta ton e chapan e nayo e jetton kelden joni kabaruji akti covid
Studio Tamani
Lady Malindi na donti ko buri milioji jetti pese nyaw covid-19 lolurde pese mu inade pese lolurde AstraZeneca ede hani neldede le lady ndi do e chakete lewru mars itane 2021 e wi lam kobe fusugon gollu yo e fudode lewru avril e wi mabbe e on wattu goto lady Afrique du Sud kay darni tafon fusugol o do vaccin hultado non na jogi nafaka fayotade chapande jetti le temdere an nyam mudun bawama chagal ko holita e les journées kadi o do vaccin e do sifa nyaw on ngondo to leda afrique du sud ko dum sabi lam ko leddi mali choodi di do vaccin ngaji di marka ce daw yo mani do kabaruji to ministre cellal o jabike kalifa kuita keddan namo e do fashitango ousmane nyali boule
AstraZeneca ana wa wirasede le wulare fa ko fawi degre ngaji di fa yaade degre ngaji jitti woni ko awa wadede e vaccin ngaji goddi di won leede e jabbanay o vaccin sabi wiide on nafata sanne e dum fawi do nge nyaw keso coronavirus wana non worri do mali do onge nyaw wala do afrique du sud e binde safare fuddi hokkude himbe mon den woni ko fami on nafata dum ben sanne holitinde wiide onge nyaw wala do men do tiagal dum no rabirata to afrique du sud to ana sedi fa sanne e mali nenno dum waba fondede gonga ko dartete dum hejata fa himbe fu keba pese wana fa himbe mali fu pese sini himbe holitabe ana kani pesede be pesama tan beden jogi tajral wiide himbe fu ndianoto e nyaw o wana fa himbe mali fu pese woni ko min dartata ko min jidi sappabe be pese do non do woni ko OMS tewtiri wadde min cikkitaaki fi so min gadirini faanda min tewtata o wadam
en jotti malandul hande ngol jaboto docteur Kujou Hamsatu Cissé o infectiologue de l'hôpital Kati
Allo docteur
yalla sunat labirken lamu du ana wa natade sabe hewtina nyaw coronavirus on nyaw coronavirus o kay nyaw sido ana sidi sabu dena suni abamin lamu al labirken ma so jamdi tacima feso yija hewdum suni goddo kasin wadi bamdum do natta kon sabe hewtinde jommu nyaw antirte do coronavirus alade handen wi nyaw coronavirus on ana hebire hono dikkule je nanam mudum du holita ka tofon nyaw coronavirus on ana wa nangude neddo e labi goddi ko walla di labi
dum timinta acte covid hande on jarama hedade yo enji tagal joni
Sijo Tamani do Faba Muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
rabe wato nangi acirani kabaruji di o lamba heda deddi fudo 3w.sijotamani.org do baydu noddude hendo numero via mo 37320 wassalam
Sijo Tamani